wanna do everything for you. Ndoto lizo nazo juu ya kwesu. Kwako mateka ni amuru. Utakavyo acha kupo pendo kiwa package for. Uko smart, uko loyal.
Utaki nyumiza.
Na sauti yako nyororo. Sina papara ya moyo. Wakileta maneno flash. Tell them girl you are the one I want. Oh, oh, yeah.
Today I'm marrying you.
You are my love, my bestie friend.
Today I'm marrying you.
Aibu kwa walotaka tuwachane.
Today I'm marrying you. Ooh, 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 ooh. Today I'm marrying you.
Politupiga kipapai. Naona ndoto miujiza. Ulikubali ufe na tai. Mie mikono juu. Ushindwe wewe. Vote nitapakua. Ushibe wewe. Nesta teka duniani. Duniani, duniani. Kija enda mbali nami. Mbali nami, mbali nami. Nisha kupa imani. Waubani.
Uko smart, uko loyal.
Oh, utaki nyumiza.
Na sauti yako nyororo.
Oh, ya kutuliza.
Sina papara ya moyo.
Oh, ya kuchukiza.
Wakileta maneno flash. Tell them girl you are the one I want. Oh, oh, yeah.
Today I'm marrying you.
You are my love, my bestie friend.
Today I'm marrying you.
Aibu kwa walotaka tuwachane.
Today I'm marrying you. Ooh, 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 ooh. Today I'm marrying you.
Atuwachani milele daima.
Mimi na
wapi wakanga sumu. Acha pige pige doma.
Leonora, Leonora.
Omi na wewe.
Leonora, Leonora.
Acha chonge chonge doma.
Leonora.